fantasy, no, fantasy, no, fantasy, no. Ini Valentine Day, imeshika, imebamba, nimzuka. 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 Fiti gali isipokuwa okala ulikata kwa tairi ya hama sio mibaya ibunjo maraunde tupitia kwa kinalinda check the way vile umetungisha marinda haina wasi mina wesi tukompai tutanzi vikrezi mbaka tuanze kushine mina onatua wili wawili tuwa line wakitanzi danzi tubore kujenjoy yap pole pole ningishe kidogo na pili vihai rejo hide ni moto manzi wangu tu anazidi kunipa joto hapo kati ehe mita jiweka
Valentine Day ini Valentine Day imeshika imebamba nimzuka ini Valentine Day imeshika imebamba nimzuka ini Valentine Day imeshika imebamba nimzuka ini Valentine Day imeshika imebamba nimzuka
Hey my baby girl on a feel too fine today na una tu ni kama umekaa mkushine hafiga eh nikaka metokeleze enye mamanzi squeeze munanga size mimi niko fit nitakuonea kwa light mapenzi day mimi na wewe tonight tikisha za baba kila star ukitai happy valentine ukinivalisha tai najua hit day ni day ya watu wawili mapenzi anarani pale walipo wawili hii ni holiday season ya watu wawili waseme wawili kisha wafanye wawili
valentine day ini valentine day imeshika imebamba nimzuka ini valentine day imeshika imebamba nimzuka ini valentine day imeshika imebamba nimzuka ini valentine day imeshika imebamba nimzuka
Mzuki mebamba mbaka tijana jigamba ati hey Mademu watu anda na obamba ako haya mishikia mashini kakamba Mademu wana danzo tu yondo njuri masamba Aki baby gao nacheza kamu kamba Dio stai ni noma ni kau nalima shamba Koja tu ni nyomaji ndio nisikwe mshamba Na ujue mami hide ni ya kujibamba Oke na filipojo ni valentine day Mina manzi wangu today utanipe Happy valentine baby gao zide Sidona hisi kuse lakini sina say
Valentine day Valentine Day ini Valentine Day imeshika imebamba nimzuka 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 ini Valentine Day imeshika imebamba nimzuka
nikipata sito kwenye picha au sio I see Catch Town Media